bismilla modon sukabe jokkol bon kebi famu dum yo yewter kejjeno don de no nenno mi Ousmane Niali Boule mi tawda do e Oumar Waygalo Oumar Waygalo hono gorda seldi
mi de seldi basu wala ma hande burni kam kenyen Niali Boule
a gasi san e kabaruji hedi joginda ton hande
hono biira mi nyende furno so watti junga e mbalar num yaltina di do kabaruji sembe majji anni do holitindi wiide dum won sukabe jokkol be gombe le fedde de no dita apes gollobe le suudu ministre kumni do kabaru kebe le leedi meden di be ngadi majere mabbe le nokko o yewter meden de noddete min magne en jaltan leedi malindi fu jaare leedi Niger nokku no dirte be nyamey wotto jona botto sukabe jokkol an wonde wadde le odo nokku e garanti min ni ran yende fo no gatteno birki sembe chatti
egidotobe golle hitade 2019 do inde APS wombe ministere humunide kebal e jawdi nen jalti do lawi le yonterende
lebbi jegom e de wat laamo wattu jono alkemisar jabbi nonde be jaltino so be dari nokku goto kanko noddirtedo Mamadou Maré ga o omo wonno hakkun be do sukabe dum won kedjal meden noddirtedo nanyuma Sidi Bio o yiltini to micro mudum no
nous sommes là
nanga en yalla kabaru juddi amen hunchene hore sabbi joni watta lebbi jegom fay mbudu gin totaga kunne ona fe hunde yafunde burfu bangal haaju ci din kan hinnade cok essence ekonande mudu denno hakkeji amen min tewtata allocation
baru ala andi hono dum yana wada wattu fu leedi meden di
non wori a wofa e feñali buli dum metti do
en kedo fa hande hono di kabaruji nenno holitinde wiide Oxfam holiti tongande didi de wadi nenno pawide do rafi potal hakkunde le hakkunde himbe
ido golleji lati sababu so wayde jam e deedran wonde hebude sembe sane le lefol sa hengel be kolitiru fu sukabe jokkolbe duddi do to radio gondi e yottade wattu jono kanko no dirta Adam Dikko kanko lami fedde ned no dirta Azikad le leedi meedi kedde mako mo sifi do hen
to suudu battirde toon rewɓe na tottangi ɗum sukaɓe ne fay hunde tottaka noona ko noon ɗum bangal gouvernement o fay ko sukaɓe nawtortako jande hantinde yo rafi potal damkoɓe kani inaade ɗattabireji mbawɗi latade sababu jangdirɗe kino jande no fewiri jogola sukaɓe hana fewi tawede nder haalaji kayo ɓuuri foof kamɓe ko maɓe gaɗa immadraji ɗi bangal heeƴo golleji politikaku e ko nande muɗum
sen jaari hedde goddo en jottake lengal lure gawnde nenno rafi denagu kany e bandiyaako be kuliti wiide ana wembini ton sanne joni le yontere de nenno gede kewde sukabe be kuliti wiide memondiri ton le deanale men udirata gaddayi
didon barmi le hen nyaali buli holiti wiide serdi be dumbi hi ko sakiti ko dido golle jana gondi hebude sembe le odo nokku rewbe le gombe le de do dende be ngadi noddango fodde mangal pat en chakko sukabe palo hakkune mudu en wattu joni en jaran birki wattu jone en jaran minimaga
Oumar Waygalo ala andi nenno le fuddode Oumar Waygalo ala andi le yontere de nenno symposium international jeunesse africaine wa inoto nyameton nenno du wonno kawrital hakkunde sukabe jokkolbe nenno halaji kewdube kali ton hono dum worri
sembe kabaruji di mi hali ton jati Ousmane Niali Boule be do sukabe jokkolbe uwobe le rumde afrique de yoga halaji mabbe di fundew ki dur satere dina kanye witta witta sukabe jokkolbe no worri goto yeru jomede goddo nokku no dirte sijo kalangu kanko no dirte tarman fodi o won ko hebini en do hen
sukabe leede afrika ana wonno niger batte batu modo sukabe do fabu golla kawralla sakade satre dina kany hakkilo neddo million goto farde do e hitano 2021 batu o nafa modo woni henna e VCD Aliou Oulbana hore jo fedde sukabe leedi mali
tilalaji de sukola afrika wondi woni ko halaji dogi e do mun gaddan emendu hebude sababu no men kadira do sicileji fanda kewal mabbe fawarde e dole mabbe le afrique ana horsi ko dum wattane hakkilo yalla be sukabe ana kebano jogore fanda yirbe
horejo fedde sukabe leydi niger bello chagri ana mila wiide sukabe ana kani tinnade fa hande e golleji kany imadaraji bangal politikaku
watu nigeria rewane leydi nigeria sukabe gadino amana do hollitinde be jaltine fa be baji minidu nanugo jiddo mabbe le jogala leydi hande le assemblée sukabe hewbe ana dum waddi semen darata honorobe amen sukabe leede afrique godde de nata e politikaku yalla na kabano chuko chukala
keedo fedde sukabe G5 Sahel kanye horejo fedde sukabe leedi burkina waddi nodango fewde sukaɓe pati ɓe naata liggubɓe jon en kaɓorɗe na terroriste en mumuni dialla keɗen ko o haali
se a marti kumpa an e hoore ma a wala e dow laawol lobbol tan e hakkille am ana haani ko coƴƴoɗa yana ko on fu nanto ɗon neɗɗa ko ana haaja on mbife garte fa en fu ndenten moƴƴinenna leyɗe meɗen yo ɗum ɓuri fu orsude
important
farde timmugol batu mawɗo sukaɓe le leydi Niger sukaɓe ɓe kolliti hoore ɓe laamu leyɗe Afrique himmeji maɓɓe Sidi Mohamed neɗɗo fedde sukaɓe leydi Niger keɗen ko haali
ɗum min gongi nan fa ɗum laato anniya politique ku jaati naatugol sukaɓe ɓe e ley majjun heƴƴoji darne fawarde daboreji ɓeydanoji doole wayde hettingol fawarde ɗo e haɓugol e guidango terroriste yagal yalla miɗen kaɓa e nattugol sukaɓe ele maɓɓe ley bonnitinde haalaji gondaɗi fanda sattere dina ɓeydi hendu dabare jandeji no worini nattinte e ley jande dina fa ɗum fu yuɓɓodo e dinaji ɗi yimɓe men gondi fa teddina du ko woni e ley leydi
kala
yo fedde sukaɓe leyɗe Afrique sappo e ɗiɗi kañi fedde sukaɓe jeɗɗi goɗɗi wonno le leydi Niger Cambar Batu mawɗo sukaɓe ñameto
momin sende bo e Ousmane Diko o jaram e feccitinde ɗi kabaruji e jaram joni kabaru haro caldi kabaru haro caldi en kalan haala kan Egypte hitande 2019 nde nen hollitinde wiide Fenek d'Algérie ɓami coupe o
non jaati ɓe kawi leydi Sénégal ɗi ɓe gatti ɓe baddu goto ɓen keeɓa e fewi baddel Sénégal tinniki dow hen dow
non wari nenno a homo ballannoɗa hakkunde mabɓe
hollitinde wiide tan Ousmane Niali Bouli Sénégal gondunomi e wallude kaɓe keeɓa e ngaldu
bon hanna joni saabi heɗe balliraɓe
aywa yo ɗum hunde ɓoyde sanne
kan 2021 kamɓe feede ley leydi Cameroun ndiɗo ana wondi e lanndi ndede hono ɗum no worri
a woofa e feewi oɗo kan tirage muɗum koɓe noddirta tirage o sor ɗum waɗi ley leydi égypte ndi kolliti wiide le batu maɓɓe capanɗe nayoɓe gowo o toɓɓe gadi oɗo tirage
mali ana tawa ley pool a ana tawda e leydi Laguine Namibie kañe kawo hakkunde leydi Liberia e Tchad kabaruji ɗi fa hannde ɗo bamako ɗo hollitinde wiide yambere arandere ɓe noddirta Afrocan fiyoɓe ballon juuɗe fuɗɗi to aljumare keñan nokku ɓe noddirta palais des sports Salimata Mayga
leyɗele sappo ɗiɗi gartaweɗe ley ndeɗo yambere kikiɗe hannde leydi Mali ndi waran fiide e leydi Algérie miccitinnoo wiide tan kamɓe fiyoɓe ndeɗo balare woɓɓe lerunde Afrique nde tawete ley hen
Oumar Waygalo ɗo kadduɗi kabaruji a jarama
hollitinde wiide sakiraɓe ɗo katte ɗiɗo kabaruji tan ka fa hannde fati jeeya feƴƴe nokku honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde mi noddirta tous o grande an wara e fulfulde